Ichikope chalenga fine. Elisha na bashirikale impofu. 1 Isha mfumu 6 verse 17 kufika ku 23. Aba Hebele chapter 10 verse 30. Amapinda 24 verse 21. Iryo abashirikale babena Syria bapalamine mukuti bamwikate. Elisha apepele kulilesa ukuti, shiumeni uluko lwa mfimfi. Apopene, abashirikale, vale kele ukumona. Elisha elio aile, uko bali nokutila. Nkonkeni na la mutwala kumuntu mule sokota. Elisha tunguluile abashirika, abo abali mpofu kumukalamba wa musumbo wa musamaria, muchalo cha Israeli. Elio Elisha kabili apepele kuli lesa ukuti. Lesa, isula menso ya babantu. Pakuti na kabili venga mona. Elio abena Syria va mweni okutila, vali mukati kamusumba wa Israeli. Infumu ya ba Israeli, ya lefwa ya okubepaya, lelo Elisha atile. Vapeleni, ifyakulya nokuleka balelya muleke baye imfumu yakonkele ifyasosele Elisha bamunyinane imfumu yakwa Elisha ikankala pabalwani bonse lesa ali twebo kutila tuilala ndula ichibipile kubalwani besu pantulesa atila mwilandula ninenkalandula Ichilandushi cha kwa Yehova. Lesa kabili atile, umulwani wobe, ngaline nsala, mupele fyakulya. Ngaline chilaka, mupele amenshanwe.